Yeah, yeah. Whoa, yo.
Here's another one.
Here's another one.
Yeah, 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 yeah.
Touch, touch, touch.
Baby, mwaga.
Aye?
Baby, mwaga. Mwaga, mazaga, zaga.
Baby.
Juu ya meza. Zaga, da.
Zaga, what?
Okay. Kwanza mi nakutaka, tacha nakutaka, burudani nakutaka, tutazichapa hapa, nguvu ya pesa ama nguvu ya jina. Mama
Loki Sabato, vipi nyie mna nyama?
Kuku analiwa,
kuku
watu analiwa,
bata
analiwa. Oh, mama mia hukupeleka miwa, pale peleka ngano. We toka Bunju, njoo Sinza mapambano. Siri za hapa, weka chini hapa, tupo hapa, tatuacha hapa, hapa. Hapa.
Ay, Mr. DJ, nishelewa. Alafu we mwenyewe nina kuelewa. Vizuri vimeumbwa na mina elea. Alafu hiyo ngoma naweza rudia. Mr. DJ, nishelewa. Alafu we mwenyewe nina kuelewa. Vizuri vimeumbwa na mina elea. Alafu hiyo ngoma naweza rudia. So, give me another shot. Nipe another shot. Give me another shot. Nipe another shot.
Samahani wewe dada uliyevaka taiti. Sijui unaitwa nani ila mali safi. Njoo karibu, ebu achana na tachi. Kishushe mitungi, kisha ifuate mikasi.
Baby nataka kususu.
Kituo cha mbele.
Baby nataka unikisi.
Haina kelele. Mimi nataka kumwaga mazaga zaga. Wow, nataka mapiza mabaga baga. On to the next one. Touch with another one. Kila chocho la bata ni vibe to my burdani. Huku G pale mnyama Mr. Burdani. Vitu vingi hata selewi nani ndo nani dani.
Mr. DJ mishelewa. Alafu we mwenyewe mina kuelewa. Vizuri vimeumbwa na mina elea. Alafu hiyo ngoma naweza rudia. Mr. DJ mishelewa. Alafu we mwenyewe mina kuelewa. Vizuri vimeumbwa na mina elea. Alafu hiyo ngoma naweza rudia. So give me another shot. Nipe another shot. Give me another shot. Nipe another shot.
Hapa, weka chini hapa. Tupo hapa, tatuacha hapa. Hapa, hapa.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.